کنار
چسبم.
Rubundu unaluka maji unakanyaga tope yeshe dede cheche dede inawekwa singeli unacheza yope rekendenge shengendenge unashila wewe unashila wewe ndugu yangu unashila wewe unashila wewe unashila wewe unashila wewe ndugu yangu unashila wewe
same time.